www.thebeatsofmetalmusic.com.
I only care about the money, fuck this night. I guess my is all in now, Uro Utfana. Ah, Uro Utfana. Ah, Uro Utfana. Ah, Uro Utfana. Ah, Uro Utfana. Moto wanjo ya sajumi,
asajumi.
Wawana moto wanjo ya sinasilo,
asinasilo.
Na yana pelu ya gai babi, no no ya menya na.
Ah, Uro Utfana. Ah, Uro Utfana. Ah, Uro Utfana. Ah, Uro Utfana.
Zenwap.com.